yangu diblo nimekuja leo na jambo nataka unisaidie leo geto amekuja demu nipe mundende nikajilipie maana kachani chuna sana paka nimebaki mifupa na tena tunagombana asipoenda kusuka juzi kwa bakabana mwali kazimaliza chupa na ana kunywa savana dialoko anasusa mie taje nione bisho nipe mundende nikabusti show skizi watoto wanataka show usipojikata hawarudi ngo nipe mundende we mundende nipe mundende we mundende nipe mundende we mundende nipe mundende we mundende na uko viko ba kutwa na mli anabeba mashoga nkimuitaje kunywa bia vizawadi zawadi nisha mnunulia kadi zake za michango mindo na mchangia naomba mundende nilizibe pengo sinaga uzembe kwenye hili tendo take nione bisho nipe mundende nikabusti show skizi watoto wanataka show usipo jikaza warudi ngo nipe mundende we mundende sale, babu ndende anakuita akupe mundende ukapige show ya uhakika sale sale babu ndende anakuita akupe mundende ukapige show ya uhakika we nipe mundende nimoneshe show mademu askuizi wanataka show show we nipe mundende nikueleze mademu askuizi wanataka cheche.